baba pe baba 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 pe baba 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 pe hey hey
Tucci
nini mnataka maze
rhymes
mashabiki ya mueleweki mlo commenti crown ndo mlo commenti wasafi mlo commenti kwa Zuchu ndo mme commenti kwa Nandi
I say
yani kiufupi ya mueleweki kati ya Lunya na kila mnampenda yupi
Lunya kila
ona sasa mlivyo nuksi hakuna mnachowaza zaidi ya kuchochea ugomvi maarifa yapo kibao Arusha kusharegea mapenzi ndo yanafanya dogo janja napotea mkubwa madi tip top inanihusu mimi nasubiri maelekezo mtoto wa nyumbani
mwambieni mwalimu wa kazi kazini kwake kuna kazi watu wamechoka maneno sasa hivi wanataka kazi
uchawi upo jamani amjashangaa Jabiri Saleka trendi kisa suti tu kuvaa kuvichaka ona recap za Armando show ya Chris Brown etifanane na Rayvanny hata aongee nini Taylor Swift hawezi kwa yami kama unajua unipendi basi raundi hii umekwisha nipo sana wanangu ndo kumekucha paka re mpaka che mpaka sina vina mpaka niwe mzee simu asipiga kina mina
bongo bana
Sania kichati na star tu wa mbele anaposti kutuvuruga Nandi alichati na Asha Raymond mpaka leo korabo haijatoka Yani bala, tani kisanga, koma sava, ndo aja tupanga Wanake bana, amweleweki, napenda kipi, napenda maensamu au napenda wenye pesa Napenda wenye body au vitambi kama pita
Sechu
Na rap kidong flow unique baba Kibos kibos aina kukaza Begin my coffee baba niko hapa Kama ni game kama ni rap mi nime rap kutoka before My young young wapiga kelele mina waona tu mabisho Nini mnataka maze
Rhymes
Nini mnataka maze
Rhymes
Eh ba 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 be ba 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 be ba 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 be Hey Hey, hey. Oh, she get your love me. Hey, yo, Nuru, what's up? What's up?
DJ usilizime ligoma. Watu watanu, watanu, watanu na DJ usilizime ligoma. Watu watanu, watanu, watanu na. Woo!